gudoomiyaha gobolka Garissa Cali Buno Qorane ayaa lagu sii daayay damaanad kadib markii shalay ay xireen booliska iyadoo lagu eedeynayo musuqmaasuq. Warkan waxaa noo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Saraakiishan uu hoggaaminayay gobolka Garissa County waxa ay tahay xabsi magaalada Nairobi ku yaalla Kubri ayaa saaka urortii loo soo dhaadhiciyay maxkamadda Milimani. Halkaasoo dacwadooda si rasmi ah uga furantay Governor Cali Buno Qoran iyo afarta kale saraakiisha ayaa la weydiiyay inay lunsadeen lacag ay leedahay bangiga adduunka oo loogu talagalay in bilicda magaalada Garissa lagu soo celiyo, waxayna diideen dacwadda uu ku soo oogay dacwad soo ogaha dalkani Kenya Nuruddin Xaaji oo sheegay in 2.3 milyan iyo bar lacagta dalkani Kenya in raggaasi si wadajir ay u lunsadeen. Kadib Cabdinaasir Cabdullaahi abukaataha mudane Cali Buno Qorane u dooday ayaa gadafka ku dhuftay dacwooyinka lagu soo eedeeyay Governor Cali Buno Qorane iyo saraakiisha kale, wuxuuna sheegay inay yihiin wax la soo dhoodhoobay, ayna ilaa iyo haatan jirin wax sharci ahaanshaha. Governor Garissa County mudane Cali Buno Qorane waraaq ama hanti uu saxiixay ama qoyskiisu ay ka faa'iideen aysan jirin lacagtaasi lagu soo eedeeyay, waxayna noqotay in maxkamadda dib loo isugu soo noqdo. Isku soo noqodkaasi kadib ayaa xaakimka dacwadaasi dhageysanaya Douglas Ogoti waxa uu dhageysi dheer kadib nacyada kala duwan marka uu qiimeeyay u soo baxday in Governor Cali Buno Qorane la siiyo damaanad gaaraysa 3,250,000 lacagta dalkani Kenya. Sidoo kale xaakimku waxa uu sheegay in Governor Cali Buno Qorane uusan isticmaali karin gani karin xafiiskiisa tan iyo inta maxkamaddiisu ay ka soo dhamaanayso, halka saraakiisha kalena 1,200,000 lacagta dalkani Kenya damaanad la siiyay. Dabyaaqada bisha Oktoobar ee fooda nagu soo haysa ayaa maxkamaddiisa dib magaalada Nairobi loogu dhageysan doonaa, waxaana halkaasi ku soo xirmay maxkamaddii maanta mudane Cali Buno Qorane. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.